Now is the time. time. Siyashintsha izinto phezukwempilo yami. Qala manje uthi sengikhathele ukhala phenina sewujabule kakhulu. My time, my time, my time is now. Profeta namandla asonimini sengashintsha. Hallelujah.